Ndayenda ntunda we utali ndikupangaza iwe unalijitsa milo changa bwanji wakumudwitsa ntima wanga sikuti sanka ndipeza mabodza akapasule koma maziko ndidapanga pa iwe wasautsilanji ntima wanga Ndipula watana nane zokumba zako zakwanilitsidwa kundisi ya ntima ukuyaka waganiza bwanji we suja tubilanga unkalila mulila mavidiyo ko adeile ungaye sandine hule kapena aichinali chikondiki
hani hani
Ndikona iti sindida kwa nitze ine Pofuna kukusangalatsa Kuhusi ya moyo wanga pachiswe Wafoke tantima wanga Makolo ni ya bale anga Paiwe sankande sunta Hopu ndidali nayo Kutipaiwe vero nditsapa
Hani, hani
Kukonda wajilunga mwalibebanda Ukamati mwina apanda fika Ndipambene bibi hili kuyambila Malonjezo waja iwe hani Mabeto wagendi amenewa Lelo kumati ndiendele yanga Kamupezeni wabwino ya chimwe
Hani hani
Inunga di jimatele